manique. Manyanze chendoza achitofondi kubwongo na yesagala na chikugamba akagambo I love you amakulu agakalimu gambula kajabu banonya vyabwe oli achisawu kumwanguiza okwaukala kona vohola vye chesija na chikugamba leka nkoze sevi kolwa paka lendi zulo luimba mkwano nonyo luimba betuna imbo omuntu alina mishoni olusa wana nebibyasoba botera omusembeze ku moyo kumbe kyagoba kwekufuna okwawukalako nabo boolabye tesijja na kikugamba leka nkozesa ebikolwa paka lendizula oluyimba okwanonoonya oluyimba lwetunayimba oluberera terugaddibwa terukyuka lubeera lutya efide mukwano kasechendi munda kutwale ne wa mama wange ayagala nnyo kulaba tuzale n'abaana baffe lwe luyimba olwo lwensaba kwanonoonya oluyimba lwetunayimba oluberera terugaddibwa terukyuka lubeera lutya efide mukwanonoonya oluyimba lwetunayimba oluberera terukaddibwa terukyuka lubeera lutya efide